kanti ihamba esihambi somkhumbulwane. Impilo yethu ngathi mile kanti ihamba esihambi somkhumbulwane. Dozi lami ngiyabonga wena uzangivume nami noma imbiza maneno noma imbisha yomlabalaba. Dozi lami ngiyabonga wena uzangivume nami noma imbiza maneno noma imbisha yomlabalaba. Banginyanyile abantu emhlabeni angifuna ungasho, bangizondile abantu emhlabeni angifuna ungasho. Silule kunzima thina abantu besongela, sadlula kunzima thina abantu besongela. Hambi impela nqola yami, hambi somkhumbulwane yayisithi.
Sidlule kunzima thina abantu besongela,